Tulabye n'obulamu buno bwakokonye Mutulyanguza osowaane ku kyotazi So gye twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Ndowozese sawa yokuzawa Olumbe lutulanga bwema geba tayingi kumbute Tulabye n'obulamu obukira obwomu Okutusana konga tewali ategedde Ebyensi ebitwemazaamu bya bulimba kalinge musa Pawulo buli lwendoza kw'ebyo Bwenkuŋŋanya n'enjolo kunywa bugwewo Bwati ndituuka n'akaceyo ku lukuusi kiteebereze Okufa tukimanyi nti kya butonde naye tekimanyirika ekyo bakulimba Ate nga n'awazaayibwa olaba nga wampi naye nga wala Tulabye n'enfa ya lunezisa amayumba n'obuto okusigala nga buyaayaana Luwemya abalenzi abanyumira amasuuti obutuddiriza Ndowooza gye balindekeyo ku lupande okunkasukira embunyu ziri ekiwedde Dale yasaayira bannange gye ndigenda olumbe luno Ndowooza gye mulindekeyo ku lupande okunkasukira embunyu mponye ekivundu Dale yasaayira emmange gye ndigenda olumbe luli Lwe luno olutuyigga engeri ya ddungu kutuwanika embegaabeho okuzaana myanga Era lwe lutawanganya buli kitonde tuwemmese Tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi So gye twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi So gye twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Tuwala n'ennyama beewedde ku magumba N'obunyaluse n'obw'olubuko kumba Abazaala lubalesa bwana muzireba nga lwetikka Abakunkuna n'emiggo mu bukanzu Terubawanise empala ataluweneena Olaba lukyaggu abakuumi bw'ekikungu olusajja luka Ebintu by'okoleredde ebbanga eggwanvu Bitwalibwa abataali ba kibiina bekya Bavuluganira mu bye batamanya gye byava olumbe luno Walumbe n'otutambuza nga twemasaka Okutuke n'ennyindu sokira ebimenke Omukulu gy'otusindika entiisa nnyingi so tegendwa dda Okufa tekusibirwa kuba ekyo kyaggwa Ndabayo n'abamu abakyusibwa emisaayi Balala batwalo London mu banka kensa naye nga wa Mukama watupangira obulumi bungi okutwabuliza ensola g'emagombe Lutudaza ng'olutagenda nakukuta iyo Tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi So gye twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi
soje tuwa buja tuwari ya manyo Kane jebura gati wari ya tegera Iye sawa yoku sawa Mkore rangu vato na mayumba Luga vajamu na vote vanda sima Luga sanga kumba gomu kore na afa Chitemeleze Evitu alaka nyanga tuchawe Ene soku jamu kakorora rwao Aba kakaru ava teleke yukulukusi Tebatanga Ama yae na ava tefu jetugenda Nota manyavuri vanga lukujimbi Nangale jane kitabwe mulinzika mareza we Mbuli awali akalunji wasibide Kugambiru atirivize mpara valinzi Mula valuta iza kapera ba matumbi usukirifu Sebo walumbe nubu inza votu yambe Tusomu seku wana wafebu ya yana Kubanga jyotu ganzi kentisa nyingi bikuno visa Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo Utulia nguzo soani kuchota si Soje twabucha twali amanyiyo Kane jebulaga twali ategera Iye sawa yoku sawa Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo Utulia nguzo soani kuchota si Soje twabucha twali amanyiyo Kane jebulaga twali ategera Sawa yoku sawa Nganja kumkumuke vakire chikomi Abari behiri ngura katemigoke olumbe runo Lutera nukuli ingiza kumu marame Umusika na kusoka yomuri omusanyo Umwana we yali hapo waburi karumji ngarwe chika Kare minutu andicheke detiru oligenda Tweka angawa muru vache murugudo Nembile luba wanura yochisufu Tegule walika Singatu igabu apeka fazari mwejo Nata yambi wako wa mitwe mikamwe Lutu tega ni mia yukitu ganze Wagwenya hii Zinimi kwa nojalu nosichete gira Haba singo kutuwa garanga kurubia Sebo na kupangi lacho mkuruwa deo Faga mani Tuti mabuli ulerunya gomu kufe Banange sawa yoku feja nebigambo Munguli rama uza gundi ya mwenyude choke nseno Yevye bintu nuzangamira kalodo Kukufaba kumaru kubateli ategira Kukuta bangule mikwano ulikandiru wakatwe ungu Sima njinebi ukururu yeto ziza Dababi vyokuboku zambu vituranga Nebi na mnye nyebi habikanga mwanange Nduru ne miranga muna kwebi sufu Biwele kira dalara ge magombe Chumwa kira tewenkele togenda kuda tukwela vire Tulabye n'obulamu rambu no wako konyo Utulia mguzo soani kuchotasi Soje tuwabu nchati wali amanyiyo Nani jebura gati wali ategera Sawa yoku sawa Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo Utulia nguzo soani kuchotasi Soje twabucha twali amanyiyo Kane jebulaga twali ategera Sawa yoku sawa
Bwentu tiakwe chusiza waka kwaya Basajja bata hapa mwagira vya kunze Bona nebuchula wumu omera teyenye nyara Nakuza dante talisiteji Oli tuteka wakwa tamanyi kuziba Yate tunagamba tutianga na wasimbi wa somote Bana angiru hati limbula simbwa nintia Kundi wange ya zimbire chisweka Musajja watu atari na nyombo ya saganga Umami harina life ye uwe magombe Na kubandi ugo mkubire bidongo Yati limbula baimbi mungirie nkambwe awanji matyo Masima jimli unavula kentana Nulina mate hiru kambwe Nakatigirwa isaiti rateri ama nyiwa ama jefuge Ya wafese sese kwe wa muranga chini Okumutu waranga yesi ngejari Nabafuzo wabaka bubuzo manyoku bamba wagenda wala Lutuokeza kone bigwani raba kwenyu Mwafute na ono gurumyo mwesi Jani aliala vye kubifaje waza ira mbakine mchio Chasa tumanya antiruna rumba Chema fawa we mukira na kema gombe Evi ntubione vinya kukira vya wamba inganda sino Nebweri vera banja teriku sasira Wakiri jofiri dabo omurambo Magoba chaga subi woku famwazai mtubanjinga Uwana buje busoma kwe kastofa Inzo kamba antiwa busalwa kusika Kajili master manyate liku ya mbaoro kwe ganwa Waliwo weru antabulira ate kuberwalia Elio mazuku soko luna anabachasa Emisi mojido bonka nyevi kabatai maganda wange Ogo chako ngiriza wa kwa mayanja Nojo ulira ya tebashi wetere Omuntu nayo chabandekwe yanja weti ulikasajja kabi Chako ngiriza wa kumayanja Nojo ulira ya tebaki wetiri Umuntu na yo chabandengu ya nyabu eti uftini eti ya Paulo ulirwendo ya kwewe Wengu nganya ni mburo kunyo wa kwewe Watendi tuka na kacheo kukusi tigendo ata Paulo ulirwendo ya kwewe Wengu nganya ni mburo kunyo wa kwewe Watendi tuka na kacheo kukusi tigendo ata
Tulavye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wani kuchotazi Soje tuavu jate wali ya manyo Taniji hura gate wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tulavye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wani kuchotazi Soje tuavu jate wali ya manyo Taniji hura gate wali ya tegira Sawa yoku sawa Tulavye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wane kuchotasi Soje tuavu jate wali amanyo Nane jebura gate wali ategera Iye sawa yoku sawa Tulavye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wane kuchotasi Soje tuavu jate wali amanyo Nane jebura gate wali ategera Iye sawa yoku sawa